Square music. Yo, yo.
Kimtazama na yo rangi ya Dubai. Apa kata karoran na mwaga wino mina yeti ladai. Nisha weka sana lindo hadi ulimbo. Wala hana tuyu mremo. Esi ataki tonani.
Why?
For sure baby you mine.
Why?
Iwe usiku iwe mchana.
Why?
Sipati hata kampani.
Why?
Why? Usizuge badai.
Why?
Si unipe data.
Why?
Umefanana na mama. Relaxi garden tupate mango passion. Najua napendaga fashion. Zawadi ya jinzi dozen. Ikikona tuna smile ata ukinuna. Mimzima ilo jichoka upo imenitafuna. Mazima isha weka sana lingo hadi ulimbo. Wala hana tuyu mremo. Esi ataki tonani.
Why?
For sure baby you mine.
Why?
Iwe usiku iwe mchana.
Why?
Pati ataka.